EMB Records.
Umeshuka tokea binguni, we ni malaika au nakosea? Sifa zote tumpe Manani aliyekuumba, hajakosea.
With you, my love.